JP, I see ya.
297.
Tiflonis.
We got another one, Biggie man.
Jim C.
Feel me now.
Lunis Kuma Wakero.
2212. Believe yourself, uzaka beula na mafifte yali 10. Noibala na mafuto wambo tamba ben 10. So mkala chepa lolo, itenge chemu hizi.
Hii life imeteni, usaivi ni miri.
Misiba ni famili, vima chitika mu life. Mkala chemu hizi, mkala chemu lolo. Mkala life kamu hizi.
Kambones kakarepo. Mwapitida kuna kuchariji. Mwapipida kukuli mulungu. Aza sekula madozi.
1212. It's a boy 297.
Life. Ukauta mangira ndiye pata you crash. Oh yeah. Kutenga pa easy.
Banaitaya, niziba life, siba naitenge mushi. Benangu kuchere, benangu kumanda. Benangu bango futa mukaboni. Chachisoni, mulungu langamponi. Life ini chane, tiziba ni itali. Mulife suma funika mabiri biri. Mambo kumakaso, masia tuchiri chiri. Nivi life, ifitenge chemu ize. So that pasokoro, ukasunge kumakoro.
Yeah, anyway life, it's how we make it big man, aye. Yeah,
Wanzako wama baka ngati uri na vikari. Vika sira wakutambira patari. It's a boy J to the P.
Do that seven.
Life. Ukauta mangira ndiye pata you crash.
Mbunda DJ Tandred. DJ Blay. Yeah, napa kuitwe FM Biggie man.
Adisa one be a Bongo Records production. Dem shoulda know no sir. Shut up. You don't know.
DJ Bongo's flavor.
Oh yeah. Kutenga ba easy.
The Jabong on the bed bugs.